avuye ku mutima wanjye
akira mashimwe
uyu munsi ndakuvuga imyato ndagusirimbira manuke inanga yanjye nyimanure uri mana yanjye nziza na wundi mfite mungana
nawe nanjye nakunganya
bo muri mana nzima ibyo ukora birabihamya abanyarwanda twese tukuza muri amashimwe mana we ndazi yukunkunda mana we uri mana yanjye mana we nkuzaniye amashimwe avuye ku mutima wanjye
akira amashimwe
He's my only known, my savior. Mungu uko mwema, fadhili zako ni za milele. Tuko utamu, imbabazi zawe, urukundo rwawe, nido bimbeshejeho. Mana we, ndazi ukunkunda, mana we mana yanjye mana we nkuzaniye amashimwe avuye ku mutima wanjye
akira amashimwe
mana yanjye mana we nkuzaniye amashimwe avuye ku mutima wanjye
akira amashimwe